Shayanga Papati Abandwa Babaya Abatane Naba Understandi Lentinglizio Shayanga Ma Tengale Piti And skip the piti Shayanga Ma Bese Iti I love you Darling Yasvela Mawe Baby I love you Darling Yasvela Mawe I love you Darling Yasvela Mawe Baby I love you Darling Yasvela Mawe
Angizaze banzenze Yasvela Mina Yasvela Mawe Se udala Mfuno fala nawe Baby you my heartbeat You my love song Nhliziyo yami icula ingoma ngawe Ilolu thando lwakho Ngiphelela umoya Abaningi abathandi basela umona
Yazi uthando lwakho Ungishaya ngaphakathi Abantu ababaya Abathande naba understandi Lenzi inhliziyo Shaya ngama Njengale piti And skip the piti Shaya ngama Bese iti I love you Darling yasvela ngawe Baby I love you Darling yasvela ngawe I love you Darling yasvela ngawe Baby I love you Darling yasvela ngawe Inhliziyo yami It belongs to you Andizenzisi Ngiyasithandela kuwe Uma sixabana Siphinda sixolelane Thina sobabini Sidalelwene Dali malavo Zongi uthando Yonke enginayo Yeyetu sobabini Dali malavo Zongi uthando Yonke enginayo Yeyetu sobabini Yazi uthando lwakho Nungishaya ngaphakathi Abantu ababaya Abathande naba understandi Lenzi inhliziyo Shaya ngama Njengale piti And skip the piti Shaya ngama Bese iti I love you Darling yasvela mawe Baby I love you Darling yasvela mawe I love you Darling yasvela mawe Baby I love you Darling yasvela mawe Babaya, abathande naba understandi Lenzi inhliziyo, shaya ngama Njengale piti And skip the piti, shaya ngama Bese iti I love you Darling yasvela ngawe Baby I love you Darling yasvela ngawe I love you Darling yasvela ngawe Baby I love you Darling yasvela